Colorculture.com.
Girl, you fire up, man, them I know. Ukapita, you put up a show. Girl, I wonder if you know, yeah. Oh, umaleta chimpuena, ukapita. Mimi nakupenda, mamacita. Take my heart with your smile, baby. Oh, umaleta chimpuena, ukapita. Mimi nakupenda, mamacita. Take my heart with your smile, baby. Makalumba fe, kami singi like Angelina, 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 Angelina.
Ala kaule pito la penya Angelina. Mpwaya fendi nobe mupepi my calorina. Ngole pita umuti mola mbano kufina. Nambusi shibo kole ringi ndambo kupina. Hero tawina, yuendolela. Mpwaya uli mupepe olonde kuro donuela. Mola fenga wapita waka ichi mwena. Nambusi kumwene poku kwino kongwena. Mwena, mwena.
Angelina.
Eating in the Sukumene Shilala no Tulo
Angelina
Gana Kumona Pedding Yolo Quatano.
You fire up, man, them I know. Ukapita, you put up a show. Girl, I wonder if you know, yeah. Oh, umaleta chimpuena, ukapita. Mimi nakupenda, mamacita. Take my heart with your smile, baby. Oh, umaleta chimpuena, ukapita. Mimi nakupenda mamacita. Take my heart with your smile, baby. Akalumba fe, kami singi like Angelina, 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 Angelina.
Kwevi hapa timuti maine wala temene facially. But Angelina kwe na mwana wampenya mentally. Kale na umfu nepo kuba mwala kuteno mba baptia century. Na umfu mbili wa sela wampik zomba factory. Can I call you my bubu? Elo na mupala na mwenye na mwile maido udasutu. Boli chisali tetinshe kukuna mbila pona shutu. What I'm feeling kwa tufia kubantu fie fite tutu. Let me explain a bit. Kuto wachita na kula record and devika na panipiti. Kusho wingo kulanga bonse walilo wanga sweet. Nanguta bampele kuna kusenda bama fiti fiti. Baliwe kuna upabonse nangu mwaliba mbundo ma identical. No tushupo tuwebe na ritumpo tutuare kwefiko. Shishupo fomo ni kanga na ufura kwa show is sexy. Mawali fuide kuna kukongane sana mweba sexy.
Girl, you fire up, man, them I know. Ukapita, you put up a show. Girl, I wonder if you know, yeah. Oh, umaleta chimpuena, ukapita. Mimi nakupenda, mamacita. Take my heart with your smile, baby. Oh, umaleta chimpuena, ukapita. Mimi nakupenda mamacita. Take my heart with your smile, baby. Akalumba fe, kami singi like Angelina, 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 Angelina.
Angelina.
Culture.com.